Mod e garkan don kittina habru suka amateur studio kalam goddan taw ngeciido monako habru di anda Aisha modde hadde mundi Abdul mu fofma Abdul
jamni wala kay Aisha habaruji de gaddan den alal o anda hettinan tobe
der habru di de hanani en pour re ton enden du cito suka amateur hewbe jangobe du watta be jande lokol be gala talki di meki director pindol meden gaddan tariki Abdul Kader Sale suka amateur ko kudo hore mudum gan gollande jamaar leedi han wakati fo en kantire fijoji men ko cinnul balli bannira to enan der komin dogon duuji suka ummatore hewbe edu watta be jande lokol be gala talki dimeki
don duni fa hande an Aisha da en dari ko wawi waddande be sadorna non du fi jande mabbe de ende en kettino ko Abdulaziz an yuma waddi firta de gal fulfulde
rafi talki dimeki suka be jangobe lekol o der jangirde no don wadda chadale mawde harto sadu siji jangirde lekol don yeruna Abdurrahman Sani mawdo jangirde lekol on famenerim
oui effectivement dans mon
gonga der jangirde anto no wodi sukabe jangobe ko wala talkuru dimeki satorno mawdono gamle talki tewtoru gadeteddi tilay talkuru dimeki o tawe der maggi denne tilay no jango jandele kolfu tawe der talkuru
to horejo biro waldere saarobe sukabe jangobe lekol moduchi yami dum hoja labi fu kandudi kwata tawe di talki dimeki sukabe kebama fande mu e watede lekol kettine saiduna Allah
angano
min gii kono wodi sukabe ummator jangobe lekol ko seyni be jotto pilaki tawi dubbe gala talkur dimeki no hani tawa le wakkati fu suka on na tawira em
ko woni lokaci
be suka be jangobe lekol kakinkini ko rafi talki mu en dimeki di no tawa
min kay mi wodi talkur dimeki an illu mi woni class mo sei amma dil class ami no wodi ko dudi ko wala talkur o min kay class mo CM2 gommi mi wala talkur dimeki amma baba an wi ana wadannan kan kesel le balidi
game bande mosala rafi talki dimeki di wadi ko sigila gadanol nimbe talki dimeki fudda
banira jokuma en jawto endan der region difa ton endan ingingim to suka mator gonno gada luma kulici
non jati wadi Aisha fi odu ni fa hande den dari dun ni ko wallirde non sukabe ummator den dan ni duru didde dun fa hande rafi gollal galbe tawra de pudde dun fa hande ko humta hajuji mabbe en kettino ko ina Abdullahi waddi firtaade ngal fulfulde
lumaku liji no tawa der golleji di sukabe ummatore manga ngodno gada kettine ko wobbe mabbe kali
ina cikin matasa
mi do tawa der ummatore chodobe liji no sonna der leedi geejimi mi don choda mi don lilda no sonni faaji fa enyame enfu lamdo yettama mi don keba barke gollal ngal gonga ummatore no haani faama ko jooda wala gollal fu ko watta ana hunde non ko
to baba gana ari lami do fina tawa gallure de o wi ngal gollal no hani yettede amma o wi ba ko non da der sukabe ummatore wabbe no jidi nanganede
gaskiya matasa sun yi
kokuri gonga ummatore wonni ko be nati der chonnol liqidi enna fa be keba be jogo ko e mabbe e sarobe mabbe so ummatore no wodi gollal ko watta fu leedi nin no heban hakkilo fukkingo baka gomnati don gatta dande e ONG ji e godudo bawde fu e balla ummatore e kebanabe golleji ko be gatti
na yanzu
hanen chonno liqi ngolon hunde maunde latani sukabe rewbe ummatore e worbe wodi dun hunde non ko wallata durwidido e rafi golle kambe ko wallata yaadu yeso fi arzuku region difa
banira jon kuma en jawto en dan ciro zeri to be tawra rafidian undu no don no waddana be sadormaaji der fi golle mabbe en kettino lili idrissa suka ummatore on tudo no kure to dun sonnata nyamdu iri sadormaaji di o tawra do fi rafidian o enda en kettino ko banni en lildo en ahmed fela kwadi ko no firti dengal fulfulde
har ko cin restaurant ko wari
fi lagado no kuje to nimbe nyamata do wala fu mu andana dun sekko alla du rafindiam dan no don torrimin sanne sabu wautu gon saito mi mabbi der jam on fa subaka dan warta defal amingol min gatta goldo fu sendiam wala dun watta hande fende budi ujinaji didi neddo jogi no wawi fuddirde chonnon nema gam luma ko kawani neddaako wodi mi yettire dun du alla noddangal an yaade suka ummatore niger woni be jodo der leydi leydi maɓɓe gollude. No wa'i fuu no ɓuri joomum dillana yahde Algeri maane Marokko heɓa ceede warta lebbi ɗiɗi ñamdaɗe
kasi.
Bandiraajo on kuma wakkati yewtere pindol meɗen no en gaddan tarik suka ummatore Abdulkader Aboubakar Sale suka ummatore dimaɗo illahitan duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeenayi e sappo ton endan koygolo.
Non jatti waɗi Aissa de en daari duni fa hannden suka ummatore o endan ni hokki hoore muɗum ngam gollude ko wadda yahdu yeeso heɓoder cakantarare muɗum nde endan o naati duni fa hannden pelle hokkude irgolle ɗe endan sembe. En kettino tarik makko mo Ali Ousseyni Munkele waddi firtaɗe ngal fulfulde.
O suka ummatore mo duuɓi nogay e jeetati no tawa ndere pelle sukaɓe ummatore kewɗe misali ko wiite Iskotum o do ko ardini woni heɓa ɓiɓɓe leydi mum keɓa nawtorade e mum
une vie
tagaɗo mo wawa wallirde goɗɗo wala ko ɓurna mum nafira. Ɗum ndu ɓuri hokkude kan sembe natude hokkude hoore mum gollana leydi mum e giɗe andu ummatore leydi ɗum hani waɗude.
E nder nokkuje kewɗe ɗo ardi kanko Abdulkader haɗaymo e tokkitade jandeji makko.
Nde himɓe joɗɗini sigilaji mumɗen no tabbintini ko gonno tefa nder sigilaji ɗi endan ɗi tugake dow majji to hawji on tiɗantaɓe neɗɗo andan ko waɗa nder
ñalowma.
Ɗi golleji ɗi yo woni mo waɗa fiilagu makko no yetta o sanne misali Abdul no welti e ngal gollal ngal o watta sanne.
Nde neɗɗo hi'i mo walliri ummake daranake hoore mum weltare mawne no iri ni he bandundu wallirtami yarude yeeso golle amin ɗe
en
sukaɓe ummatore misali iri ko Abdulkader o no kaani jangude l'école wadde golleji kewɗi ko hana domude gomnanti e mballiroɓe.
Aissa har ko darta fijoji coñnol ɓalli hannden ni sekkittinoɗen ko Mourouhamma jangante
fedde hawjinde filla latol bar région tawa do ballaga sarusi kawjiɗo filla jandeji sigilake latol bal ko sukaɓe jangoɓe rewɓe puɗɗuɗo nogay lewru avril yottade sappo e tati lewru men duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e nayyi ton nder gallure tawa ngol latol bal du no waɗan ko heɓe sukaɓe rewɓe ummatore ñeñuɓe nder latol bal yeru no fedde leydi Niger hawjinde filla latol bal famminiri.
Ɗo men kantani habruji amen ko sukaɓe matore metti kettinaki on kettinima tagueƴ ciragodi on kiyare.